kwetegekero kukesa wama katuli mirembe wejitio twanyo mwenge guno muzungu nakusomba natweta mwa manyimu gomusajja womukwasa munange togazagaza awo nalina kwetu namaganzi ansiime butetiza ebyembirawuli kasamba lyanda ngambuba mukyala amina yali aganzizza eggwala erigumba nga lyadibira wawaka naye kuululwe yali alireesa omumulo jajjalikute soko nninde mmala okuweera joke nkubuulira ekigambo bwenzi bwe kyasisinkanya akasamba lyanda naye mukyala we mulufulemu omusajja okuva ku kisooka talina mirembe birungamu takkutibwa buli lwomu gwasooka kukubeera nganyaga tafiikako ne bwe bamukugaana kuba ensimbi toyiwayiwa okulabizigawo byokka byokka bbaawe byatalingize era bw'osussa wakkugira mangu kyewange bajja kumanya tabeera nabbubaani bwakusanga n'omukaaga atakufuŋŋana ate abaako mmisi w'omulinde emmeeme kuwanuka yagumye entaanaayo tekuba lujji bw'oganza abalina amaka ebbanga lye mmaze nga mbanonooza byebyo bye mbazoddemu ebibi kati bannange mbasa olugendo ngende enkuŋŋaanya ebipya ennyezi gasoba bukigaati yeeyiwa mmotoka eri weetutwala anti njagala kutuukako mbakadde e Masaka.